ingane ingane ziwisa amathini umdlalo qhamuki finde mgusheni bathabadala mkuzeni qhamuki zinje majeni angithi naluma mlumeni no mase ngicala ngithida ingane ingane ziwisa amathini umdlalo qhamuki finde mgusheni bathabadala mkuzeni qhamuki zinje majeni angithi naluma mlumeni no Ngiyoshunquthule mase sifasa amabhatho Shintsha igame siyenze yethu Ngandlala ngumpimbo basovutha ngiyothula ngibuze Ngithi ngiyoshunquthule mase sifasa amabhatho Shintsha igame siyenze yethu Ngandlala ngumpimbo basovutha ngiyothula ngibuze Engithi kwamama hakho lokhu sinandi kulo Dlala la mthuthu songena ngesibhama siqhuma Ngiyothula tu Ngoba thina sobakhuthuza kulo Kwamama hakho lokhu sinandi kulo Dlala la mthuthu
Kamuki zinje majaini, angithi naluma mlumeni, no.